WestsideMusicBlog.net.
Bakaoma, basenanga mimi na basekepe, limulunga mte mtebona, wakachumba, kiaokoti, kona zilo wani, kiaokoti, alusiri ya ime ime kake, bahaimu bachamu yeze mbila, nakula kia kukumaga majamu, ulikani, mele utolelwa, usaka mte mtebona, nizimse mte mtebona, Jaba ya kachumba ijata Beri makate marimuka ijata Sina diabo titi ya mikuma na kutiti Ya, okay Wakachumba chumba wako Kuna lele kodi Wakachumba chumba wako Kuna lele kodi Wakaoma ni mina walukulu Wakalabo ni mina wasenanga Wasekepe ni mina wakatima Na mikupa musie kwa buloi Simulunga musie kwa buloi Mamungu lugo ni sikiangu Wakajumba lugo ni sikiangu Alusiri, koruya Kipatila mazazi nela saliza Mesheri, beri ya majamu Kodi ya machamu Kaukenya liye mika machamu Kutamulikwele zota machamu Ulimu Wahanisa Napoli Kena nikesa Waka chumba chumba wako Kona lele kodi Kona lele kodi Waka chumba Kona lele kodi Oh, bawe kusisita pako Kusisita kwa ya kajuka Ya Na mebona maniga I see you maniga Ya Ya Magic I see you Mr. Pizza I see you
Download it from westsidemusicblog.net.
Yeah. Yeah, we are going to share. Mr. Double Beat Production Studios. Jalipasa Music.com.